Kanyi bide kwe kwe Yetuwa isye miye Mdi ibupate Ongwe lonye mwive ti abuwe Mneme ti dibe Onye mwive ajabuwe Ondo uwa mwanem Dewe mbamuwe
Oh, we're so bad, you. You go quack a lot.
aka Onye mwibechi ya mwo, nne mechi dibe, onye mwivaja mwo, onye uwa mannem, ewu uwa mehe. Onye mwibechi na kwa kukwa, onozi university level, onye mwibechi na zwaya, ibugo kwa kalaka mwa, ewu chingwo, onye mwibechi biye. Onwa December lukwe kwe onye mwuchi we nata we kwavane ya uwe nyana unye neya osifane ya badago ya luwa uneya nna onye mwa wetie onapoke kamwam ewu uwa mehe avo yipo ajoka njo Ewu ewu chimu no nwere onye bụ chi biye ọbịka na-esesi okwu ike ekwulu ka lali ịgbakwuo ụmụ igbo gbaniye. Ndị anya na-agwọrọ m nsị ka mụ yalị ka ụmụ gị ekwulu ka lali ihe onye bụ chi biye. Egenegene onye bi n'igwe mpapa nnukwu tupu olise gị ka m na-ekwuo ife gị na dị m mma ya kwuo ewume ewu Chukwu. N'aka n'aka bụ nya na-edu m tupu olise n'ọkwa nya na-edu m onu Chukwu ka anyị na-eje
ohe
ị na-agozi agala aka mehe ime mele nye aka m na-ekwu ojukwu ị na-agozi agala aka m ochi
Chukwu
gị na ndị mmụọ ozi ọlọ gị bụ na m na-ekewu ike mma ọlọ m gị gọzila ọnụ ike niile dị gị n'aka Chukwu n'ike alụsị m ike dibịa m ihe niile nke na-enye nsogbu ba niile dị gị n'aka ihe ume ihe wuchi m Chukwu n'aka alaka bụ nya na-edu m dị ibe dị mmanya ka dị na-achọ ohe ibu na-eme n'ọkwa nya na-ede Chukwu ibi mele nye aka m na agwa gị Chukwu onu m na-ekele gị ihe echi onu m na-ekele gị ihe echi onu m na-ekele gị ihe Chukwu Chukwu olise gị ka m na-enye ekele Chukwu.